Dr. Pinan.
Soja, haga naga naga soja. Soja, kisa haye soja.
Makubira pani wange, makubira tia wange, mokoje yo, nisamu sake kwange.
Ugeza kubugeza,
mituna metu kolera kushua diru.
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 Yeze kalifaka naga nacho kufa mo Uganda. Nakana kaimba natinde semo Uganda. Ulira chiku gamba. Vizibu biensi bietu bisanga. Ngerijo bisanga. Siwe bisanga. Tenuri wa bisanga. Nawe sibu bisanga. Oh challenge tu zisanga. Zitu soto mlamu kukupanga. Chopola bate wekumbanga. Kwe kumbu sanga ya kwe kumba. Kwe kumba lina yo kwe kumba. Kwe kumba lina yo kwe kumba. Kwe kumba lina yo kwe kumba.
Kwa bebo na mwensi.
Kuli omu ya ni ya gatanyu. Mwere kubisa ni sabiensi. Na embele yensi mjigira wansi. Kuli omu embele mjigira wansi. As you can see.
Ugeza kubugeza.
Mituna metu kore na kushua diru.
Ugeza kubugeza.
Mituna metu kore na kushua diru.
Life is what make it, King Sam.
Hustle for your money.
Tell it to the, tell it to the baby. Aga naga.
But I have my money.
Life is what make it, King Sam.
Hustle for your money.
Tell it to the, money. Tell it to the baby. Aga naga.
Dasa, dasa kuit mumbira. Dasa, dasa, dasa miti majaba bira. Kato.
Yeah.